endumiso nombulelo kuyo inkosi okukuza njengokothuka kum encingba abaculi bebeseza kucula kwaye sendivile kuba sele beculile ndivuya kakhulu enkosini sithe saba namava kunye noThixo kwezinsuku ayekhona amathuba nditsho nemizuzu yobudlelwane obungqaleleyo kunye nokuqhagamshelana kunye noThixo bekuxabisekile bekungokokwasemazulwini bekumangalisa kwaye kuya kuba kusiba ngcono uthando lwethu lomnye komnye ngokunjalo liyakuqhagamshelana ngakumbi yonke into iya kuhlaba ibe nokuluma irhaqe kwaye iya kususwa kuthi ukuze sibe sisonka esisihle esingenagwele senyaniso nokuthembeka nabani na ohlangana nathi uya kuziva ekhululekile ebukhoneni bethu ngokuba sasi kwaye sisebukhoneni bukaThixo. Umzana uBranham seke wathi bakhona abantu othandayo nje ukuba nabo kwaye babekhona abanye abangathandi nje ukuba babe nawe kodwa xa sidibana nabantu abathi bona baqhagamshelane noThixo oh loo nto incasa emnandi luzuko akukho kungaqondani akukho kurhenyana nje kukukhanya kwelanga kunye neentyatyambo enkosini kwaye oku kangangoko kusiya kuba kutshilwa ngalo ubabalo kwaye oku kuya kutshilwa phakathi kwabantu bonke iilwimi kunye nezizwe. Ndithanda uthatha eli thuba ngoku ukuba ndinibulele nonke ngokuvela kwinzulu yentliziyo yam ngokungachongi namanye amandla okuba nihlangane nathi phambi kobuso bukaThixo kwezi ntsuku. Eli xesha akhange sive nakunye ukhalaza wonke umntu ebevuye nokuba baye bahlala phayana ezantsi okanye kumgangatho wesibini okanye omnye ababini abathathu abalishumi okanye amashumi amabini wonke umntu ebevuya nditsho nabantwana bonke nje bebeziphathe kakuhle ngoku izinto ziya ziba ngcono ngokuba ngcono. Indumiso nombulelo kuye inkosi. Sivuyela kakhulu, sizivuyela kakhulu entsuku. Mna ndiyazivuyela. Izolo emva kwemini ibikuku bekukuphawulwa kum ngokwam. Ndiyakuxelela ukuba uqhagamshelwano okungqalileyo noThixo bekukuhle nje kumnandi. Kuthuthuzela kuvakala kakuhle kwaye naphi na apho umoya kaThixo usebenza khona kukhona impembelelo yasemazulwini apho imimoya isebenza khona yonke into iba ngumxube kungaqondwani qondwana kukrokrelwane yonke into ibe ngathi thakathiwe ixolileni lomboniselo nje kodwa apho umoya kaThixo usebenza khona kuyamangalisa. Wonke umntu unengqondo elungileyo entliziyweni yakhe nditsho nokuba kukhona umntu omnye othetha into engaqhelekanga omnye umntu uyiqonda njengobuchwepheshe ngokuba ulungile entliziyweni yakhe kwaye akavumeli uqhagamshelwano lwakhe kunye noThixo kuba lubiwe okanye luthathwe lususwe. ngaphandle nje kwengxaki ezithile esingazikhanyeliyo nakanye, kodwa ngaphandle koko konke ubuthathaka boluntu kunye nemilwelwe yethu, sivunyelwe ukuba sizibize ukuba singabasikelelwa benkosi njengabo athe wathetha kubo ubuso ngobuso. Inkosi ithe, baninzi abaprofeti namadoda alungileyo athe anqwenela ukuba bazibone ezo zinto ezo nina nizibonayo kwaye abakhange bazibone, nokuva ezo zinto nina nizivayo abakhange bazive. Mangapha amadoda akhulu akwaThixo, bangapha abazalwana abathandekayo noodade abathe baphila phambi kwexesha lethu, kwaye abazange bave, abazange bazibone izinto uThixo azimiseleyo, ezimisela isiphelo sexesha lenceba. Namhla siyaphila, ngumhla wethu lo uThixo asilungisele wona, wasenzela wona, ona mhla uzukileyo kuyo yonke. Umzana uBrenham seke wathi, ukuba uThixo wayenokubuza mna, ufuna ukuphila kweliphi na ixesha, ufuna ukundikhonza kweliphi na ixesha, kwaye wayenokulibeka lonke icebo lalonke ixesha phambi kwakhe. Emva koko wathi, Nkosi, bendinokufuna ukuba ndiphile ngoku, ndikukhonze ngoku kanye kweli xesha. Zintanda, iindlela zikaThixo ziyamangalisa nje, kwaye uThixo uya kusinika ubabalo ukuba ukungaqondani kokugqibela kunye neengxoxo ziya kususwa, kwaye siya kuqhagamshelana simanyene eluthandeni lukaThixo. Samkele wonke umntu ngendlela ayiyo. Kumqolo olandelayo, lo umzana uPhesa angakhanga ufunde ithi, ngoko ke kusukela ngoku asisazi mntu ngokwenyama, yanga uThixo angasinika sonke abo basilelayo, abo banobuthathaka, abo banemilwelwe. Yanga inkosi ethembekileyo ethe yazityhila ekugqibeleleni njengomntu, ingasinika lonke ubabalo ukuba sibone uKristu kuye wonke umntu, ngaphandle kwazonke izantlukwano, ngaphandle kwawo konke ubuthathaka, ngaphandle kwawo bonke ubulwelwe, kuba sazi ukuba sithe sahlangulwa, sihlangulelwa injongo ephezulu ephakamileyo ezukileyo, kuba sichithe iphakade kunye noThixo kunye nomnye komnye. Zintanda, uThixo anisikelele. Ndithe ndomelezeka kwaye ndiqinisekile ukuba uThixo uya kukhokela abazalwana abaninzi noodade babuye batsale abakhuphe, aze abanike ukucacelwa ukuba asiyikuphumelela ngokuba sithe sasebenza sichasene, kodwa kumele sisebenzelane, sisebenzisane. Siya kukwenza kuphela sonke oko. Kwaye kumele ukuba sixhase iingalo zomnye nomnye, sincedane, sikhonzane ngothando. Ngexesha nje lifutshane siya kudibana nenkosi, kwaye sifuna ukwenza oku ngovuyo. ngenyaniso si sinenkathalo ndicho nokuba sisa singelwa phansi izinto ezinitsi zasemhlabeni yanga kungabikho nanye into yokomoyo esingela phansi kodwa sikhululeke kwingaphakathi size silungiswe ukuze sithi ngengqiniseko evela enhliziyweni ngawo umoya buya ngokukhawuleza Nkosi Yesu le ayikabiyo lo meko kakuhle kakuhle kodwa iya kumele ibe njalo ngokusondele kakhulu ekubuyeni kwenkosi ngokuba kubhaliwe umoya kunye nomtshakazi bathi yiza makanti lo uvayo athi yiza ngoku umoya uya kumanyana kunye nomtshakazi enkosini osithandayo kwaye lo esimlandelayo esimkholwayo emva kwemini nje siya kuba bafutshane nje kodwa kumele kube khona uqhagamshelwano olungaphezulu oluvela enhliziyweni ngaphezulu kunangaphambili xa sisenza isidlo senkosi sicinga ngenkosi yethu kwaye nangayo wonke umzalwane nodade siyacingelana sinika umbulelo omnye ngomnye uba inkosi ithe yasixolela sonke ingabe uyazi uba ngubani oxolelweyo ngaba nonke neyazi izihange zixolele abantu abathe banetyala abathe bagwetywa baguqulwa bathunyelwa entolongweni ngesaquphe bayaxolelwa sonke sasingabantu abanjalo emehlweni kaThixo asi nabubele ngendlela esicinga basiyo emehlweni kaThixo sonke sisilele kodwa inkosi izini yavula ingcango zentolongo yathi mamathi amakhonxo akhululwe kwaye sikhululiwe ngalubabalo umbhalo ecula yacula sikhululekile igazi lakhe lisusa ityala lam sikhululekile ndidumisa ubaba lukaThixo sikhululekile ngokukhawuleza ndiyakububona ubuso bakhe sikhululekile ndiyasoloko ndithembela kubaba lwakhe haleluya asibeki ithemba lethu kuthi asizithembi thina ngokwethu sithe saba sahlazeka kuthi ngokwethu kude kube yile mini andizange ndanezintloni nakubani na ndingakhange ndibe nezintloni ngakum kwaye akekho umntu wakhe wahlazeka enkosini njenge ngoko lisitsho icula uba akekho ohlazekayo lo umlindayo uThixo ngokuma ndithi inhliziyo yami igcwele iintliziyo zenu zigcwele kodwa ixesha lifutshane kwayiloo nto sifuna ukufunda izibhalo nje ezimbalwa emva koko sivuyele sibhiyozele isidlo senkosi sangokuhlwa kwabasekolosi isahluko sokuqala sifuna kumqolo weshumi elinesine kulo esinentlawulelo ngegazi lakhe nditsho uxolelo lwezono ngoko umqolo weshumi elinethoba ngokuba kwakholeka ukuthi ukuzaliseka konke kuhlale kuye nokuthi ngaye azixolelanise naye zonke izono elwenzile uxolo ngalo igazi lomnqamlezo wakhe. Ewe, ngaye nokuba zizinto ezisemhlabeni nokuba zezisemazulwini. Ngegazi lakhe elaphalala emnqamlezweni wenza uxolo. Kuntshumayelo yasentabeni inkosi yethu yathi, banoyolo abenzi boxolo, kwaye ndiyakholwa ukuba umntu onoxolo kuThixo uya kuthwala uxolo kunye naye, kwaye aluhambahambise naphi na apho ayakhona nalapho amakhona. Nabani na ophumlayo kuThixo uya kushiyeka kokuphumla kungcwele, kwaye uThixo yakuba naye amsikelele. KumaHebhere isahluko seshumi nesithathu safunda umqolo weshumi. Sinesibingelelo eso bangenalungelo lokuba badle kuso esikhonza umnquba, ngokuba imizimba yeso sidla igazi elaziswayo kubingelelo omkhulu ngesono atshiswe ngaphandle komnquba. Kungoko athe noYesu ukuze abangcwalise abantu ngelelakhe igazi weva ubunzima ngaphandle kwesango. Masiphume ke ngoko siye kuye ngaphandle kweminquba sithwele ingcikivo yakhe. Kuba apha asinamzi uhleliyo sincamele lowo uza kuza. Ngoko masithi ngaye sinyuse ngamaxesha onke kuye uThixo umbingelelo ndumiso. Oko kukuthi isiqhamo somlomo olivumayo igama lakhe. YanguThixo asincede basiqaphele oku. UYesu wayengeyonxalenye yalo naliphi na ixesha, yayingumlahlelwa ngaphandle ongamkelwanga, ngaphandle kwesango lesixeko, ngaphandle kwayonke indawo wava ubunzima, wanyuka waya endaweni apho wahlawulela khona ixabiso. Masiphume sihambe kunye naye, siphume kuyo yonke ingqungquthela yenkolo, sithwale uhlazo lwakhe. Ukuba siva ubunzima kunye naye, ngokunjalo siya kuzukiswa kunye naye. Ngenye imini siya kutshintsha umnqamlezo siwutshintshela isitshaba size sibe nenkosi ngalo lonke ixesha. Nditsho noMoses waliqaphelwa kuva ukuncikiziveka kaKristu, nditsho nakungcono kube khona ubutyebi ngaphezu kobutyebi baseyiphutha, ubutyebi basemazulwini. Yonke into inexesha ezawuphela ngayo, kuphela into yanaphakade eza kushiyeka uThixo wethu uthe asinyusa wasikhupha kwinto zexeshana waze wasinika ubomi obungunaphakade ngoba bantu. Kwaye singatsho kunye noPaulus ukuba indlu yethu yasemhlabeni yalo mnquba iyatshatyalaliswa, sinesakhiwo sikaThixo njengoba sonke sisazi amakholwa awafi, batshintsha kuphela indawo yabo yokuhlala njengoba esitsho umSweets ukuba bashukuma. Ewe mhlakazi, sidlula kwixesha siyongena ephakadeni, ayilobali eli, yinyaniso le engcwele ukucacelwa kunye nenyaniso luqobo. Haleluya. Oh, ndumiso mayibekho kuThixo wethu. Into engabonwanga ngamehlo, into engaviwa ndlebe, into engekangena enhlizweni zabantu, uThixo uthe wabalungiselela abo bamthandayo. Why? Kutheni simthanda? Ngokuba wasithanda kuqala, kwaye ngokuba ethe wabeka uthando lwakhe enhlizweni zethu, akekho umntu onoza kuye ngaphandle kokuba utsaliwe. Akukho mntu onokumthanda ngaphandle kokuba uthe wathandwa. Amen. Thina sizintanda zikaThixo, ewe, singamaqhayiya kaThixo. Hallelujah. Alibekho igama kwinkosi yethu Thixo wethu. Masifunde nje kancinci ngoba ilizwi likaThixo lihle kakhulu. KwabaseFiliphi sahluko sesibini. Ukuba kukhona intuthuzelo kuKristu, khona intuthuzelo yothando, khona intuthuzelo yomoya, bakhona izitya kunye nenceba, luzaliseni uvuyo lwam ukuze nicinge ntonye ninalo uthando lunye ninamphefumlo omnye singqondonye. Ninga makunga inzuwanto ngokweyelenqe nangokozuko lambathayo, yithini ngokuthobeka kwenhliziyo omnye ambalele omnye ekuthini nguye nam wongamileyo kunaye. Ingaba elo ayilo lizwe lumangalisayo elo ungqondo enye ephi ngqondo? Makubekho le ngqiqo yenu le wayenayo ngokunjalo uKristu Yesu. Ngoku ithi kumqolo wesihlanu, ngoku ungavumelani nomzana uFrank nomzana ubanibani, kodwa vumelana ngokugqibeleleyo kunye noYesu Kristu. Kwaye ulilizwi, ulizwi waye ekho ekuqaleni, kwaye ulizwi ukho kwalapha ekupheleni. Kwaye kuba siyavumelana kunye naye, ngoko kunjalo siyavumelana omnye komnye. Emva koko sibe nelizwi elinye, umoya omnye, uthando olunye, yonke into iyavumelana. Kwaye ngesaquphe impembelelo engcwele ezukileyo iyakhula entliziyweni zethu ngokunjalo komnye nomnye emva koko uthando lukaThixo libe komnye. Intuthuzelo evela enhlizweni, intlungu evela enhlizweni emva kokuzalisekisa uvuyo. Kwaye kumele sibe nengqiqo enye, ukutsho sibe nengqiqo kaYesu Kristu inkosi yethu, yena umhlengi. Lithela phala ligazi lakhe njengoba sivile nje kakuhle kumzana uBranham. Ubomi busegazini. Eyo phala wabelana ngegazi lakho lingcwele. Ubomi kumele sonke sibuyele kwawo bathe bahlangulwa ngegazi lakhe. Hallelujah. Makabonge uThixo. Emva koko aselulo hlobo noliya. Emva koko sithe saba ngabantwana bakaThixo. Kwaye njengoba sivile ngokuba uKristu kuze siphilele yena. Ngoba seRoma esahluko seshumi nesine umqolo wesibhozo uPaulus ukubonalisa ngokungqabalala ingcinga enye, kuba nokuba siyaphila siphilela inkosi, nokuba siyafa sifela inkosi. Nokuba siyafa okanye siyaphila singabe inkosi. Lena yinto emangalisayo. Ingaba abantu bathe baqaphela na ukuba siphila kunye nenkosi, okanye basivile nje sithetha ngayo? Abathe banencoko ezininzi kunye nabantu abaninzi, kwaye safaka amazwi amaninzi ezindlebeni zakho. Ingaba bathe bakwazi na ukuva entliziyweni zabo ukuba uthando kunye nenceba kaThixo zidityaniswe ngamazwi lasiwathethayo, kwaye ukuba athe afikelela ngokuvela entliziyweni ukuya entliziyweni? Sikuvile kuthethwa nokuba siyaphila siphelela inkosi. Hayi kuphela xa sithetha sithethela inkosi. Ubomi bethu kumele butyhile yena. Ukuba inkosi ifuna usindisa umoni namhla, iyawukwenza njani? Ingaba uza athethe naye? Ingaba kwa ibona inkosi ilo hlobo? Usebenzisa iinyawo zakho ukuba ahambe, umlomo wakho ukuba athethe, izandla zakho ukuba sikelele. Singumzimba wenkosi, amalungu la athe wawadibanisa, la afuna ukuwasikelela, ewamisele kwaye awasebenzise. Ngoko ke itsho inkosi yethu, njengobawo athe wandithuma, nam ndiyanithuma. Ubawo othe wamthuma wayekuye. uYesu uthi kuYohane isahluko seshumi elinesine, ayindima oyenzayo le misebenzi, kodwa ubawo ohleli ngaphakathi kum nguye oyenzayo le misebenzi. Halleluya. Inkosi umsindisi wethu, umsindisi wami nowakho, othe wathabatha ukuhlala ngaphakathi kuthi ngalo ukholo, uyathetha, uyasebenza, uyasindisa, uyaphilisa, uyasikele. Ngawo amalungu omzimba wakhe. Ngokuba leyo into esithe sazokumlandelela yona. Into le athe wasimisela yona. Ndikuthembisile. Nokuba kungokuvakala okukhulu okanye ngokuthuleyo. Uba andisayi kuqhubeka ndishumayele. Ngoba ixesha lifutshane kakhulu. Kodwa amazwi enkosi axabiseke kakhulu. Kwaye siyalibala ixesha. Sekunjalo nje ke mandifunde apha kumiqolo emibini incwadi yokuqala kwabaseKorinte isahluko seshumi incwadi yokuqala kwabaseKorinte isahluko seshumi nanye kusa kuKorinte yokuqala isahluko seshumi umqolo weshumi nesithandathu indebe yentsikelelo le sisikelelayo asibubudlelane na begazi likaKristu isonka esi sisiqhekezayo asibubudlelane na bomzimba kaKristu ngokuba thina sibaninzi nje sisonka sinye simzimba mnye kuba sonke singabaxhamli beso sonka sinye Hallelujah. Udumo malibekho kuyo inkosi zintanda. Hayi nje ngokonyelisa. Kwaye ngokuqinisekileyo hayi ngoba ngqwabalala. Kodwa nje ukujonga nje ukubona udade uye wantsela umnxebizolo. Kwisixeko esikhulu saseJamani. Kwaye wayecaphukile. Wathi Mzanu Frank? Oko ndifunda intshumayelo zikamzanu Branham ityeli elide. Kodwa ndisa apha naphaya. Kwaye cinga nje ukuba kwenzekeni zona. Apha kwibandla lePentecost elikhulu. Babhiyozela isidlo senkosi ngendlela yobuKatolika. Bene benalando ibiscuit imhlophe isisanqa abakhange bayixuze nje nasegazini bayitya nje ilolwa hlobo olonto yenza buhlungu inhliziyo na yonke into engaphakathi kuthi abantu kwayikuba bendingayazi ukuba oyena mntu othe wanenxaxheba nje okuvelisa ibandla ukuba libekho umntu ndenda guqulela nguqulela usuka kusilungu kuya kusijamani kwisixeko esikhulu saseJamani umntu owayemazi umzana uBranham umntu indoda emva koko xa usiva zonke izinto oh xabiseke kunjani ilizwe elitshilwe likaThixo lixabiseka kakhulu kuthi Kuba sithe sakhokelwa sabuyela kumazwi enkosi kwaye uyakubona bonke bangakhange baphulaphule umprofeti oyinyaniso kaThixo kule mihla yokugqibela kuya kumele ukuba aphulaphule abaprofeti bobuxoki kwaye ngokuba abakhange bayikholwe inyaniso uThixo ubathumelela ulahlekiso oluzanga amandla kodwa kum endingekho mtsha ebukumkanini bukaThixo kakuhle kakuhle kubuhlungu xa ndisiva oku kubazalwane abo ndithe ndadla nabo ndasela nabo saze sasebenzisana kwiminyaka engaphambili kodwa ukuhamba kuhamba kwamaxesha kukuhambisana nento eyenzekayo ukuthatha indlela yokuchasa yonke into iyaxutywa ixutywa nebhabheli kwaye iphelela phayana kwaye isibhalo esingcwele sithi kuba bonke bathe banxila banxila iwayini yobuhenyu bayo kukhona indawo ezimbini kuphela eyokuqala eyokuqala liqula elingcwele eliyinyaniso kwaye umprofethi uIsaya wayesele profethile ngokuba ilizwi lenkosi liyakuphuma eYerusalem imfundiso entabeni yaseZiyoni. Kulapho ilizwi eliyinyaniso lobuprofethi nolobupostile livela khona. Kwaye okwesibini iqula lobusathana liseRoma eVatican nabonke abasela kulo bayanxila ngokokomoya balahlekelwe kukubambelela kwabo nokuzixhasa kwabo. Ithatheni le meko ngendlela ebalulekileyo, akho ndlela ephakathi naphakathi. Isigqibo kumele senziwe phambi kothixo ngokuqinisekileyo. Yonke into iyenzeka nje kwaye kwezi nkqubo nje zamvanje zonke ezenkolo zibukeka zinomtsalane zifaka wonke umntu. Bonke bangashiyeka beyinto abayiyo bakholwe into abayifunayo babe besakwazi ukuba bebe ngamalungu. Ndikholwe namhlanje uThixo ngoku ufuna abantu ababiziweyo bohlulwa baze bangcwaliswa enyanisweni banziwa kakuhle. Nina bantu bam, zahluleni phakathi kwabo nento engcolileyo ningayichukumisi. Ndandiya kunamkela nibe ngonyana neentombi kum na ndibe nguThixo wenu, hayi ngaphambile, hayi ngaphambili. Leyo imeko ndithe ndanithembisa kwakhona ukuba andiyi kushumayela. Kodwa ngoku siyafunda ilizwi elizukileyo njengokubaluleka nje ngendlela eziyo zonke ezinto sisafumana ukuba umemelelo olunzulu luvuka ezintliziyweni zethu lisiya kuThixo. Namhla sizizidenge, namhla sijongelwa phantsi, ngenye imini abanye baya kuba zizidenge kwaye siya kuba jongela phantsi ngokuba siya kube sele siselizukweni. Masifunde imiqolo embalwa phaka kwincwadi yokuqala abaseKorinti sahluko seshumi nanye. Siqale ngomqolo wamashumi amabini anesithathu. Oku kwenzeleni ukundikhumbula. Kwangolo hlobo wathabatha indebe emva kokuba edlile wathi, le ndebe ngumnqophiso omtsho segazini lam. Oku kwenzeleni ukundikhumbula ngamaxesha onke enisukuba nisela. Oku kwenzeleni ukundikhumbula kuba ngamaxesha onke enisukuba nisidla eso sonka nisela lo ndebe niyakwazisa ukufa kwenkosi ide ifike. Kuba nabana othe osukuba esidla eso songa ayisele indebe yenkosi ngokungafanelekileyo woba netyala lomzimba negazi lenkosi. Makazicikide ke ngokwakhe umntu aze ngokunjalo adle kwisonka eso asele kwindebe leyo. ukuba lowo udlayo uselayo ngokungafanelekileyo uzidlela aziselele ukugwetywa engawucaluli nje umzimba wenkosi. Kude kube lapha eli lizwi lixabisekileyo elingcwele likaThixo ndivumele ukuba ndicaphule umzana uBranham apha. Wathi ba uThixo uyawubona umzimba ibandla ngeKalvari ohlanjwe ngokugqibeleleyo wangcwaliso engenabana engenaso nasinye isikhubekiso. Masibe nako okuzicalula ngokunjalo ukuba singazani ngokwenyama kwaye sizivumele ukuba siphazanyiswe ngokomoya, kodwa masiwucalule umzimba wenkosi sithi, mzani wam, dadethu, ngokunjalo kuyinxalenye yomzimba wenkosi, yena naye banobunzima babo, nam ndinobunzima bam, kwaye uThixo unako kwaye iya kusinceda sonke siphela. Uya kusithwala side sisuke ekukholweni sifikele ekuboneni, sibonakale sigqibelele ebukhoneni bakhe. Ilizwe linye nje kwakhona malunga nokuhlamba inyawo ngokuba lingalitsha ukuba aliqhelekanga kwabanye. Inkosi yethu yasinika umyalelo kwaye sifunda ilizwi lakhe, emva koko sicele wonke umntu uba enze ngokwaloo ndlela. Kwivangeli kaYohane sahluko seshumi nesibhozo xebe shumi nesithathu sifunda umqolo sihlanu, aze agalele amanzi esityeni sokuhlambela, aqale ukuzihlamba iinyawo zabafundi nokuzisula ngetawule ebeyibhinqile. Eza ke kuSimon Petros athi yena kuye, Nkosi, zihlanjwe nguwe na iinyawo zam? Waphendula uYesu wathi kuye, endikwenzayo mna akukwazi wena okwangoku, kodwa ukuqonda kamva. Athi uPetros kuye, akusayi kuzihlamba iinyawo zam naphakade. Umphendulo uYesu wathi, ukuba andithanga ndikuhlambe, akunasabelo nam. Athi uSimon Petros kuye, Nkosi, mazingabi izinyawo zam zodwa, mazibe zizandla nentloko. Uthi uYesu kuye, kulowo uhlanjiweyo akusafuneki nto selikukuhlanjwa kwenyawo zodwa, uhlambulukile kwaphela, nani ke nihlambulukile, kodwa aninjalo nonke. Kuba wayesazi kuba ngubani na oya kumngcatsha, yiloo nto owathi, kodwa anihlambulukile nonke. Emva uba ehlambe inyawo, waze wathatha iingubo zakhe, waze wahlala phantsi kwakhona, wathi kubo, nina niyakwazi na oku ndikwenzileyo? Nina ukundibiza nithi ndingumfundisi, nithi ndiyinkosi, niyalungisa ukutsho kuba kunjalo. ngoko ke ukuba ndizihlambile inyawo zenu mna ndiyinkosi ndingumfundisi nani nifanele ukuhlambana iinyawo amen la ayingomazwi am kwaye ndiyavuya enkosini ukuba ndiye ndakwazi ukuba ndibe namava ndize ndibhiyozele isidlo senkosi nokuhlanjwa kweenyawo kunye nomzana uBranham emngqubeni wakhe eJeffersonville eIndiana ngoku wayesaphila ndikubalela ekuthini inyweba enkulu le uThixo anike yona okona kuncinci noye nongafanelanga kwaba nintsingalo ubabalo ndiyayithanda le ndoda yakwaThixo othe waba yintsikelelo enkulu kakhulu kum ngenye imini siya kuba sonke ngonaphakade phaya eluzukweni sivuya singavuya sibe njani ngayonke into kodwa ndisadinga ukuba ndinifundele umqolo olandelayo ukuba ayo miqolo emibini kuba ndininike umzekelo ukuze nani nenze njengoko ndenze ngako kuni inene inene ndithi kuni akukho mkhonzi mkhulu kunenkosi yakhe namthunywa mkhulu kunalo umthumileyo ukuba niyazazi ezi zinto ninoyolo ukuba nithi nizenze ngoku siyakwazi kwaye ukuba senza kanjalo sisikelelekile ngaba kumangalisi oko ukhona othile onokucinga ngoko umntu hayi intona ingantona le nto yokuhlanjwa kwenyawo ngokunjalo ungacinga ukuba kungantona ubhaptizo ngamanzi amanye la abantu babhaptizela ku okanye iinyamba ezihlanjelwa ku masiyeke zonke iingcinga zethu zokomntu inkosi yethu ithe into endiyenzayo ngoku aniyazi kodwa noyiqonda kamva oh uthando lwakhe lobuThixo ukuthobeka kwakhe yena inkosi umongameli usikhulula ingubo yakhe athathe itawula abhinqe agalela amanzi esityeni ahlambe iinyawo zabafundi bakhe oh inoba babeziva kanjani njengothuli phambi kwenkosi yabo nomongameli kunjani uPetros wayenokunqwenela ukuba ahlambe iinyawo zenkosi kwaye xa wayeqaphela ukuba kwakungantoni wathi nkosi hayi kuphela iinyawo kodwa kunjalo nentloko nezandla zintanda asifuni ukuhlamba ntloko kodwa iinyawo kodwa makwenziwe ngale ndlela iluthando olungcwele hayi nje njengesithethe kodwa makwenziwe ngothando oluqhagamisheleneyo omnye komnye kunye nenkosi yethu njengokuba sithatha isidlo senkosi sikhumbule sivakalise ukufa kwenkosi yethu ngoko siyahlambana iinyawo ngokunjalo kwaye siyazi uba uthe wasihlangula singabakhe kwaye sikwenza konke kuthando lugcwele kwaye iyasikelela ngendlela esenza ngako kumele siqaphele kakhulu ke ekuhlambeni kwenyawo ukuze kungabikho mntu ojongelwa phantsi kwaye ndiyanicenga makungabikho mntu ovalela omnye ungakwenzi oko. Iyure yenyaniso ifikile. Yanga uxolaniso olungcwele nothando oluxolelayo lungagcwalisa inzulu zenhliziyo zethu zonke. Ukuze sikwazi ukuthandana njengoko wasithandayo. Malidunyiswe luzikiswe igama lakhe lingcwele. Amen. Sithoba inhloko zethu. Sishiyeke sime phambi kwenkosi emthandazweni ngesaquphe. Kumele nditsho kwabo abangekabikho sekuphumuleni ngokugqibeleleyo enhlizweni zabo malunga nengcinga zokuba ingaba akho siqalekiso na ilungelo lomtyhuli ngabo ubugqirha nangayo iyantlukwana nokuba kwenziwe ntoni na kwela nqanaba nokuba ngawe kwa nokuba unendimo idlaleyo ngako oko wena ngokwakho mandixelele akukho siqalekiso akukho bugqirha akukho mlando womtyhuli ongabambelela kwabo bathe bahlangula baze bamiselwa kwixele ngaphambili nguThixo ukuba uthi wena ngokwakho obunge namandla awaneleyo elikholweni lakho kwaye usanzinyelwa kwingaphakathi lenu ngoko ke sifuna ukuninceda sininike inkxaso ngayo imithandazo yethu kwaye ngoku ngokukhawuleza ndiyakucela ukuba zonke iintloko zithotywe onke amehlo avalwe wonke umntu osekunzinyelweni kwingaphakathi phakamisa isandla sakho ngokukhawuleza ngoku enkosi enkosi ngesaquphe konke nje ngokukhawuleza bekunikwe mna kwaye ndiyakuxelela uThixo ukhona ukuba atyumze umtyholi phantsi kweenyawo zethu kwaye avumele wonke umntu ahambe ekhululekile njengokuqinisekileyo njengoba uYesu Kristu unyana kaThixo watyumza intloko yenyoka kwaye wajongana nasonke isoko waze uhlula umtyhuli nazonke iidemoni ngokuqinisekileyo yanga uloyiso olungcwele lungatyhilwa namhla kubo bonke ubomi benu kwimiphefumlo yenu kwimoya wenu nasemizimbeni yenu egameni likaYesu Kristu unyana kaThixo kuthe kwenzeka ukhululekile haleluya kuthethe ngoku ngawo owakho umlomo ndikhululekile haleluya haleluya indumiso nembeko ayibekho kuyo inkosi uThixo wethu kukholwe sele ekwenzile ngoku masizicikide phambi kobuso bukaThixo sendlale yonke into phambi kwenkosi phambi koba sithathe isonka kunye nendebe Yeah. Yanga inkosi uThixo wethu ngasikelela namhla ngendlela ekhethekileyo. Yanga umntu ngamnye kuthi angathandaza kweli xesha. Yanga inhliziyo nganye ingashukunyiswa luthando lukaThixo oluthe lwatshilwa eCalvary. Ndiyabona nabancinci bathe baphakamisa izandla zabo ukuba bakhonze inkosi baze banikele ubomi babo kuye. Yanga uThixo angasebenza ngendlela namandla ngawo umoya wakhe ukuze ukuthi usukela kukhokhe kakhokho usuka kwisizukulwana sesizukulwana bonke abahleli phansi kokuvakala kwelizwe likaThixo uye wapheliswa. Kuba ngako oku bukhona bukaThixo buyeza phakathi kwethu. Apho ilizwi likhoyo ulapho uza khona umoya uba usebenza phakathi kwethu sonke ngokwelizwi. Indumiso mayibekho kwigama lenkosi. Haleluya. Mayibekho indumiso kuThixo. Thixo thembekileyo, siyakubulela inhliziyo zethu zonke ngazo iintsikelo ezixabisekileyo. Siyakubulela ilizwi lakho. Siyafuduswa Nkosi ethembekileyo kude kube imihla apho wabashiyayo abangabakho. Kunjani wathatha isonka, kunjani wasiqhekeza, kunjani wabulela ngakho. Umpostile uPaulus ngokunjalo wakwamkela enkosini. Nkosi, siyinxalenye yakho, singabantu bakho apha kule mihla. Besingenawukhetha ixesha elisiphila kulo. Wena uthe wasibeka kwezi ntsuku, kodwa usinike ilizwi lakho ukuba kumele silithabathele entliziyweni, ukuba kumele silukholwe, ukuba kumele senze kulo Nkosi ngoku silifundile ngokubhaliwe oNkosi. Kwaye siyavuya ngako ilizwi lakho elihlela ingcwele. Siyavuya ngomzimba wakho othe wasinika, wawunikela ngenxa yethu. Siyavuya ngawo, ngaso esisonga esinaso phambi kwethu njengesikhumbuzo somzimba wakho ewabethwayo waze wabethelwa emnqamlezweni. Nkosi, siyacela uba usikele esisonga njengoba sisibambile apha. Sicela iintsikelo zakho ukwaye siyasikelela esisonga egameni lenkosi Yesu Kristu. Kwaye yanga wonke umntu angaxhawula, sikeleleka egameni lenkosi. Haleluya. Oh Thixo, ukhona, usondele Nkosi. Ngoko ke siyakudumisa ngokuba siyazi ukuba sele usihlangulile, sele usinike lo myalelo ukuze siwugcine ude ubuye kwakhona. Haleluya. Nkosi, awukabuyi kodwa ngokukhawuleza uza kubonakala. Uthabatha bakho ubathabathele kuwe. Kodwa namhla siyakhumbula, sikhumbula ukufa kwakho emnqamlezweni, uvuko lwakho, nokuba uthe wanyuka, wanyukela ezukweni, kwaye uyakubuya kwakhona Nkosi. Indumiso mayibekho kwigama lakho. Amen.